Massive Production.
Anchi museno basibitwa manyi ku mubiri nibasirana olw'okwera biri omutonsi okwagala nnyo ebyensi kikyayiza bangi Katonda bw'onoonya bugagga kiyopaala n'ebintu ebya setaani byanguwa ebya Katonda olinda muntu kiyukira omutonzi oyo tunaalaba obuwanguzi. Bawo kyakwata ni mbuzibuka ngende walubale anabyanguya nkera mu kanisa nti Mukama yasinga amaanyi kabakawo okutya embeera atulamu y'ensi gwena wangula olaba n'abasaba omuli abasuula mu kkemebwa tambula ne Mukama si kyangu awatali ssaala omukkirisa alongoosa amakubo gaagookunsi otye onaalaba obulungi bwe yeseno bwetutambulira wanyisidwe labanchi bawangutwa naye yawangutwa amaanyi k'omubikanya kusaba anaakuwonya amaanyi k'okufa museeno mwetutambulira tulwanyisidwe labanchi bawangutwa naye yawangutwa amaanyi k'omubikanya kusaba anaakuwonya amaanyi k'okufa abasumba batusindiikiriza okukyukira ekigambo nitukisuula muguluka okwewala ekigambo ky'omutonsi temuli mirembe okugyako okuzikirira ekyakabi sitaani tatudde alwana alwanyisa okusaba ensibuko y'obuwanguzi neekwata okusiba n'okusaba onaalaba obulungi museeno mwetutambulira tulwanyisiddwe labanchi bawangutwa naye yawangutwa amaanyi k'omubikanya kusaba anaakuwonya amaanyi k'okufa museeno mwetutambulira tulwanyisiddwe labanchi bawangutwa naye yawangutwa amaanyi k'omubikanya kusaba anaakuwonya amaanyi k'okufa. Chegaba mwe sube Chegaba wangusi wangusi wakana wangusi kwekuma wangusi kunikirisa wangusi kirisa wangusi kwegenderesa wangusi mwechekumi kume chigambo cha Mukama.